Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Ephesians chapter number 6. Ephesians chapter number 6. All katile bradero shakara dia garanta. Ephesians chapter number 6 from verse 10.
Yes. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka.
Hapo. Vaeni silaha zote za Mungu.
Yes.
Sio mpate kuweza kumpiga. You need to know why the scripture has written or has been constructed in that way. Vaeni silaha zote za Mungu sio ili mpate kumpiga. Hakuzungumzia kumpiga. Nia zawe, chukua silaha za kimungu, uweza kumtandika ibilisi. Ibilisi atandikwi. Hatumpigi. You need to know the modality of the battles of the kingdom of God.
Yes.
Biblia nasema hivi, silaha za vita vyetu in Corinthians, I believe, zina uwezo katika Mungu.
Yes.
Zina uwezo katika Mungu. Kwa silaha za vita vyetu hazina uwezo katika akili yako. Zina uwezo katika Mungu. He has a way. Kuna namna hizi silaha zinatakiwa zifanyike kimungu. Kuna namna hizi silaha zinatakiwa zitumike kimungu. We have been doing all wrong for a long time. We have been doing it so wrongly for a long time. And that's why watu wanaweza kujiona they are prayerful lakini bado wanafeli maisha. They are prayerful lakini bado things are getting worse. They are prayerful, lakini bado business zinakuwa zinakwama. They are prayerful, still watu wanaumwa. They are prayerful, but they are sick. They are prayerful, but they are getting losses in business. They are prayerful and still going through divorces. They are prayerful and still having problem with the children. Why? Because we have been doing the war so wrongly. There is a way to go in this spiritual warfare, ambayo it can come to you as a victory in an everyday life.
Yes.
Just from the beginning of the scripture, kuna kitu Mungu anaongea hapa ambacho unatakiwa uangalie kwa nini kimeandikwa hivyo kilivyoandikwa. Sikiliza ninavyoanza, hatimaye ndugu zangu muwe hodari katika Bwana. Kwa maana yake hivi itaweza kupigana kama uko hodari. In other words, kwa Kiingereza anasema be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Manake, this battle is not for the weak.
Yes.
This battle is for the strongest. Be strong in the Lord. Anakutaka uwe hodari. Anakutaka uwe ngangari. Anakutaka uwe mtu wa kukomaa. Anakutaka uwe mbishi. Anakutaka uwe strong.
Yes.
Gukini anakuambia acha kuwa teke.
Acha kuwa teke.
Acha kuwa nyolo nyolo. Acha kuwa nyonte nyonte. Be strong.
Amen.
You have to face life. Kabla hujapigana, kabla hujaomba, kabla hujanena kwa lugha, kabla hujaimba, be strong. Kabla hujawaza kuanza kusema baba katika jina Yesu, anasema be strong. So that you may not do it while you are crying. We learn to be strong. We should learn to be strong. When things are happening into our life, we have to be strong. We will sometimes be required to stand the times where when our minds and our hearts are into shambles. You are still supposed to stand and prove to us you are strong enough. Be strong in the Lord and in the power of his might. Sasa anakuonyesha kitu kingine. Mwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sasa ukisema katika Bwana katika uweza wa nguvu zake, ukielezea hivyo ni kama tu uwe hodari ukiwa mtoto wa Mungu, au hodari ukiwa Mkristo, au hodari ukiwa mtumishi wa Mungu. Listen to what he says in English version, he speaks it well. Anasema hivi, be strong in the Lord and in the power of his might. Manake, the reason for you to be strong should be because of your position. Where are you positioned? Where are you positioned? You cannot just pretend to be strong while you know you are not in the Lord. Be strong in the Lord. So you being strong, it should be propelled by your positioning. You should be sure I am in line with him.
Yes.
Nasikia watu wa Mungu?
Yes.
Watu wa Mungu mnanielewa?
Amen.
Be in him and be strong. Kuwa ndani yake na uwe hodari. Uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. The reason for your strong, for your strength again, should be his power.
Yes.
His power. Kwa unaponiona mimi, I stand strong. Au unapojiambia kwamba, I'm going to be okay. You see, things are broken and things are getting worse in your life. But you're saying, I'm strong. I'm going to be okay. Not because you have something in your mind. Maybe you have an idea. No, but because you depend on his power. You have analyzed his power and you know because of his power, hapa natoka. Your confidence should be in his. Be strong in the Lord and in the power of his might. So you reason his power. Na ile nguvu yake, ukitafakari, ina draw strength within you. What should draw strength within you should be his power. Are you getting what I'm saying?
Amen.
Are you really getting what I'm saying?
Yes.
Nguvu zako zitokane na uwezo wake. Mwe hodari, uhodari wako utokana na uwezo wake. Mwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Uweza wa nguvu zake. What his power can do. Uweza wa nguvu zake. Yale mambo ambayo uwezo wake unaweza kufanya. Yale mambo ambayo nguvu zake inaweza kufanya. Uweza wa nguvu zake. Yale ambayo nguvu zake inaweza kufanya. Hayo ndio yatupe sisi strength. Hayo ndio yatupe sisi uhodari. Hayo ndio yatupe sisi ujasiri. Hayo ndio yatupe sisi yale ambayo unajua kabisa nguvu zake zinaweza kufanya hili. Hayo ndio atupe guts za kuongea tunayoongea.
Yes.
Hayo atupe boldness ya kutamka chochote tunajisikia kutamka.
Yes.
Why? Because you know I'm backed up by his power.
Amen.
And his power can do 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So when I say it, I'm not saying like a man who understand or who have the background of father who has money or what. I'm saying like a man who is so sure of the power of God.
Amen.
And then after that, anasema hivi.
Vaeni
silaha zote za Mungu. Mpate
kuweza kuzipinga.
Kuweza kuzipinga
hila za shetani.
Sasa hapa nikupeka siri kidogo. Kwenye ule mstari wa 10 nirudi nyuma kidogo.
Yes.
Unapokuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake pale. Hata unapoamua kuomba sasa, unaposema now I begin to pray. Whatever that goes in your mind should not be how weak you are. Should not be how broke you are. Because kujibiwa kwa maombi yetu au matokeo tutakayopata baada ya kuomba hayatokani na shilingi ngapi tulionayo bank. Yanatokana na uwezo wa nguvu zake. So ndio maana unaweza ukakutana na mbibi au mama very weak by stature. Muonekano wake ni wa kidhaifu, but when they say Father in the name of Jesus.
Yes.
What they are calling there is the power of God.
Amen.
They are not calling their own strength. They are calling on power of God.
Yes.
Unaweza ukakuta kabinti labda kako very weak. Hakana mtu wa kumsaidia mjini, but then they say Father in the name of Jesus. I'm calling on your power, Lord, to manifest. Your strength should not be on how you look. Ingekuwa tunategemea tunavyoonekana, trust me, some of us couldn't even cast out demons. I want to say to you this one. It's not about what you can do and what you cannot do.
Yes.
It's about uweza, the power of his might. The power of his might. So when you pray now, have confidence. Because you're not using your own power. You are using his mighty. So now from today, unapoitwa kuomba, you should come boldly and confidently.
Amen.
Because you know, hata ukipewa nafasi ya kuomba labda mtaani, you should know, I'm calling on the mighty power of God.
Amen.
Hii ndio siri ambayo walikuwa nayo watu kwenye Biblia. They knew when we pray, he will show up with his power. Kwa hiyo hatuombi kama watu wanao gagana upo na peleka peleka tu. Baba katika jina Yesu. No. Right now we know exactly. We are calling upon his powers. Sio kama mnaelewa?
Yes.
Sio kama mnaelewa? Sasa kutokea hapo utaacha kujichukulia poa.
Amen.
Utaacha kujichukulia kawaida. Kwa maana naweza kuwa mwanamke lakini I have power of his might. Naweza kuwa mwanaume au kijana tu wa kawaida but I have power of his might.
Amen.
Unaweza ukapigwa biti labda na kiongozi wa nchi. Labda waziri au mbunge au mwanajeshi fulani au nani. And then wao na nguvu zao labda they can disturb you. Au watu wenye fedha, wenye mali, they can find a way to threaten your life. Usiingie hofu. Anasema mwe udari katika Bwana. Na katika uweza wa nguvu zake. So what should give you confidence is the power of God. So inawezekana hata watu wamekusemesha vitu fulani fulani au kuna mtu mtaani amekupiga biti anakusumbua. Yeye ana nguvu labda ya kiuchumi, wewe huna. Yeye ana nguvu labda ya kisiasa, wewe huna. Yeye ana nguvu labda ya maneno mtaani na watu wengi wanaomtegemea. Wewe una kitu kimoja tu, nguvu ya Mungu.
Amen.
That's the story of my life, my friend. Watu wanaweza kuwa na influence ya kimitandao. Wanaweza kuwa na influence ya kila kona. Watu wanawaamini, wanawapenda. And you are all alone. Una mtu unayemtegemea. Hujui hata namna ya kujitetea. Ni kama yule mtu akiongea ndio kila kitu, ndio ukweli wote wa dunia nzima. And you are there. Wewe una watu wa kubackup. In the matter of fact, mtani watu wanakuchukia. That moment.
Yes.
You don't need another Instagram page. You don't need another person in the social media to defend you. That moment you need the power of his mind. God can vanish that person in a minute of you.
Amen.
It's a story of another day. I will talk to you about it. But I mean it. Like, mtu anaweza akawa amejipanga kabisa kukutoa kwenye uso wa mji. Usionekane. Akaamua kukuharibia, kutafutia kila sababu ya kukuharibia. Akili yako isiangalie nini wanayo. Do you remember what God told Jeremiah?
Yes.
Aliwambia usiogope kwa ajili ya hao. Mimi niko pamoja nawe, ni kuokoe, asema Bwana. Aliwambia aje, usiogope kwa ajili ya hao. Mimi niko pamoja nawe, ni kuokoe. Now, it's your job now to trust his ability to save you.
Yes.
Naimba mmoja alimbaga mzee Don Moyne, chorus yake inasema, Savior, he can move mountains. Our God is mighty to save. He is mighty to save. Savior, he can move mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He can move mountains. I was like, my God is mighty to save. He can save me in any danger.
Yes.
Put me anywhere. Put me in anything bad. My God is mighty to save. Imagine, the worst place among places that are created by God. Do you know? Do you know the worst place among the places created by God? It's hell. Only hell can be a worst place. The worst place. Oh. Madeni is not a worst place. Ugonjwa is not a worst place. There is a worst place called hell. Do you know even hell? Watu wakiwaza wanasema hivi, kutakuwa kuna moto. In our mind, we think of the fire that is burning ya jikoni. But there might be another fire. Ujiona kuna mambo unapitia sasa hivi na mwanangu nimepitia moto wiki hii nimepitia moto au kungua hamna malengelenge kwenye mwili wako. Yes. Lakini there is a kind of fire.
Yes.
Are you getting what I'm saying?
Amen.
So maybe hell fire can be challenges. Mtu anapitia ma challenge kwenye hiyo dunia nyingine huko mpaka anasema nataka nitoke hapa, anambia hakuna kutoka. Ndio maana tunamwambia ndugu zetu, kama unajua hujaokoka mapema, mapema mtu wa Mungu kamata Yesu. The worst place a man can be in life is hell. Now, can you imagine? Jesus went to hell and he came out in one piece. And Jesus saved me from hell. Do you think what else he cannot save me from? By just that reasoning, there is no bad place I can be and God cannot come. This is what David said. Hata nikiweka kuzimu kitanda changu, huko nako uko, na utanitoa.
Yes.
I'm here to decree and declare in the name of Jesus.
Amen.
Does it matter the worst place you are now?
Yes.
My God is mighty to save you.
Amen.
Ni maana napenda kusema hivi, swala la wokovu usilichukulie tu kama Bwana Yesu naoja mbele zako, nimeacha dhambi. Chukulia hivi, aliyeweza kuniokoa nisiingie kuzimu, ni sehemu gani nyingine mbaya duniani? Ni sehemu gani nyingine ambayo ni mbayaest duniani kuliko kuzimu? Hana. Maana yake nini? If hell na ukuzimu wake, if kuzimu na ukuzimu wake, the way kuzimu was bad and demons in hell hawakuweza kunishikilia kunizuia nisitoke.
Yes.
I was meant to hell. I was meant to go to hell. Oh, brothers and sisters, I was a passenger to hell. One man came and said on the cross, you don't have to go to hell.
Yes.
I can go for you.
Yes.
I can take the punishment for you.
Amen.
And come out in one piece.
Amen.
Imagine kuzim could not afford the price to hold me. I was too expensive to the extent devil could not give his only begotten son.
Yes.
Only God could afford to have me.
Yes.
And he bought me by his precious blood.
Yes.
He took me out of pain and penury.
Yes.
That's why I say I can never be poor.
Amen.
Because there is no level of poverty that can be as cruel as hell. There is no level of sickness that can be as cruel as hell. Hear me, my brothers and sisters. We are in for a great prize.
Yes.
We are in for a great miracle.
Amen.
We are born and born again to become better than the way we were yesterday.
Amen.
Say, I cannot be poor.
I cannot be poor.
Swala maskini sio swala la kuogopa kulijadili. There is no place that can be too poor than hell.
Yes.
Kule mtu alienda tajiri. The Bible records the man went rich hell. He became poor to the extent he could not even have a cup of water. Not just a cup, a drop of water. Imagine how could hell make you poor to that much. And Jesus saved me from that poverty and he gave me his own life. Do you know the meaning of that? I cannot be poor. I'm saved to be rich. I was not saved just to go to heaven. I was saved to be rich.
Yes.
I was saved to be well.
Yes.
Healthy. Mbona ni wajasiri kusema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, lakini tunaogopa kusema kwa kupigwa kwake we were meant to be rich. This preaching today should change the way you think of your life.
Amen.
As long as I'm born again, I'm in for wealth.
Amen.
Oh, this is my vision. I'm in for wealth.
Amen.
I don't do this business to try.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
I'm not going to my job every single day to try.
Yes.
I'm in for wealth.
Amen.
Greatness is with you.
Amen.
Greatness is with you.
Amen.
Imagine this rich man. Very rich. Very wealthy. Very big. Very great man. Today, hell has reduced him to the extent yule aliyekuwa anamnyanyasa duniani. Now, ndo ana beg. Oh my God. Begging for Lazarus. Begging for Lazarus. Najua mfano wa Lazaro kuwa maskini. Watu wasitaki kushikilia sana kusema vikuwa maskini ni sawa. No. God should ask kwamba mtu anaweza akawa maskini duniani na as long as he's born again, he can go to heaven. He can be as rich as to the extent the rich man who was here, who went to hell, can beg that poor man. Sasa Lazaro anaombwa yeye. Baba Ibrahim, naomba umtume Lazaro anipe mimi kikombe cha maji angalau to achovye. Mbinguni kumbuka kuna river of water. Hell, it was as dry to the extent the man could not have even a drop of water. What kind of poverty is that? Nuna kwa mfano nchi za Somalia kule, watu wanakunywa maji machafu kabisa. Imagine us, saved from hell. Saved from hell is being saved from poverty. Yes. Saved from hell is being saved from pain and penuries of life. Saved from hell is saved from challenges. Is saved from shortcomings. Now, the one that saved you from hell, do you think what else he cannot save you from? Say, he can save me from everything. From anything. For that matter, in the name of Jesus.
Amen.
Say, in the name of Jesus.
In the name of Jesus.
I will never find myself in danger.
Danger.
His hand is too mighty to save. Say loud, I'm saved.
I'm saved.
Kila wakati napomwambia mtu nimeokoka. Kila wakati namwambia mtu I am saved. Kwa ujasiri, bila haya. Do you know what you say? Maraka ngomba bring any danger. I'm not I will be saved. You see, we don't say I will be saved. We say I am. Unaelewa maana yake? Nikiingia kwenye moto?
Saved.
Nikiingia kwenye maskini? Nikiingia kwenye danger. That's the meaning.
Yes.
So boldly declare when your friend asks you. Usiongee kwa kuzuia, yani usijaribie, yani usizugezuge ume. Ah, naendaka tu kanisani pale mkuu naenda. No, no, no. Say it louder when they ask you. Umeokoka? Tell them, "Yeah, I am saved."
Yes.
Naogopa nini? Wana mbingu wakukupeleka. Wana attendance register ya mbinguni. Wanajua hata nani anaingia nani haingii. Say it boldly. Say it boldly to them. Tell them I'm saved. Hebu sema lipizia yote uliokuwa unaogopa kusema.
Saved.
Lipizia yote uliokuwa unaona aibu.
Saved.
Say loud, I am saved.
I am saved.
Typical born again.
Typical born again.
Siko hapa katikati eti kama naamini kama no. I'm saved. Hatujui tu. Haya maneno confession zetu hizi. Because do you know being saved is also confession?
Yes.
We are saved by what? Confession.
Yes.
Now when you deny manake nini? You deny you are being... Are you saved?
Yes, I'm saved.
Nitatuma mtu akuulize. I am saved. I am saved is so clear. And if you're not, be sure today you receive salvation.
Amen.
You receive salvation. Manake nini? Since tunatembea na fire extinguisher. Oh, you didn't get it. We walk with the salvation.
Yes.
Because we say, receive today salvation. Manake, we are walking with it. Do you know the meaning of walking with it? Do you know the meaning of it? Meaning, I can share it to somebody else. I can also give it to my friends. I can also tell them about Jesus.
Yes.
I can save them too. Jana Jumapili asubuhi. Nigeria, kanisa la Pastor Chris liliungua moto. Now, wakati anazungumza kwenye hizi conversation nyingine ambazo hakuzungumza public, we were talking as family. You know, Prophet was there, Prophet Angel. See, we were communicating. Now, you know, this is what Pastor said. We have spoken too much life in that building to make anyone die. Do you get what I'm saying? Imagine the whole building is getting fire and nobody's dead. No casualty. As we have spoken too much life to our people to let anyone die. Hata and as Pastor Zevi, even if there could be somebody, they could come out of fire. I dropped the phone down. We have spoken too much life in that building. We have been preaching too much life. We have been confessing too much life to them. Ushayo kwele, una confess too much life to the extent. Gari inapinduka, 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 and everybody is dead. And you are coming out in one piece. Sijui kwa wenzangu, lakini mimi sizugi. Haya ninayowaambia hapa sizugi. I mean it.
Yes.
I mean every word that I say. Sizugi mimi. Speaking too much life to my business to let it die. Speaking too much life, too much riches to be broke. Ah! Speaking wealth too much to be broke. I walk with salvation.
Amen.
Say, I walk with salvation. I have it. I walk with it.
I have it. I walk
si with it. Si useme. Ukisikia nasema confession flan. Najiambia mimi. Na unaona inakufaa na wewe. You say it.
Yes.
Sikiza. Ukiwa kwenye mitingo ya maisha. It's very hard sometimes to confess these things. Ah, hapa kwenye uwepo huu. You can say anything.
Amen.
Say loud, I walk with my salvation. I walk with it confidently. And I can show anyone. Yeah. Anayejua wanafananaje waliookoka ni yeye aliyewaita. Yeye sema Bwana wajua walio wake. Sio watu wanaanza kwa mimi, "He, na wewe umeokoka?" Aliyeokoka na kuaga hivyo, unamuuliza wewe uliwahi kuokoka? Uliwahi kuokoka? Wewe unawajua? Je? Kuna watu vihede mmede. Wana vile vihede mswede. Mama mwenye umeokoka. Hivyo aliokoka kwenye yuko hivyo. Wewe umeokoka? Unaujua wokovu ukoje? Umefika mbinguni kwa chuja waliokoka na waliokoka. Hivi hivi nimeokoka. Chana na mimi. The one who saved me, he never appeared to me to tell me I should change the way I wear. Why should you? Hakuna mwanadamu yoyote duniani anayesadifu ujumbe wa kwamba alitokewa na Yesu. Yesu akamwambia wanawake wote wavae sketi. Hakuna. Sio Mathayo, sio Luka, sio Petro wala mjomba wako. Let no one touch you. Tunasumbuana sana kwenye huu ufalme. Yaani kila mtu anataka aje na version yake ya wokovu. The man who saved that, he saved us naked. Aliyetuletea wokovu, aliyetuletea wokovu akiwa uchi. Unajadili vitu gani? Unajadili yeye, oh, suruali yoyo imebana. Oh, amevaa kimini. Oh, sio nini? The one who saved us on the cross, he was purely naked. You know the meaning of that? Alavianza tumefanana naye. Aye, bibi anza tulisuhiwa pamoja naye. You know the meaning of that? We were also naked. Leo tunajadili mavazi. Well, the man who saved us there, he was naked. Tunavaa tu kuonyesha kwamba tunavaa. That's why some of us we stopped wearing clothes. We decided to wear brands. Yeah, mamie yako unavaa only when it's necessary. Yeah, kwa ukitoka nyumbani kwako ukiona siwezi kwenda uchi, then unavaa. Lakini sikio ukiamua umechoka kuvaa, fungua mlango wa nyumba yako, toka we. Asikutese mtu. Na unajua Yesu akujisulubiwa chumbani. Let's discuss about it. Yesu alisulubiwa wapi? Eh? Chumbani kwake? Bavuni? Mbele ya watu wote. Na akawa uchi wa mnyama. And then tunaimba, alikwenda uchi. Na tunashukuru sana. Bwana alikuwa uchi pale msalabani. Hata dada yangu akivaa tu suruali, kesi. Amevaa suruali. Haiwezekani. Amevaa suruali. Where is the Jesus that forgave the woman aliyekutwa amezini? Where is that Jesus? He's not working these days, eh? I am the same yesterday, today, and forever. I am the same. Oh, I forgive that woman. I can forgive you too.
Yes.
See, nelewa maana ya wokovu. Yule dada alikuwa apigwe mawe, Yesu akamuokoa. mambo yoyote kwenye maisha yaliyojipanga kukupiga mawe.
Yes.
Na kukutia aibu.
Yes.
Nasikia utukufu wa Mungu hapa.
Amen.
Anything was about to put you into shame.
Yes.
Wale watu walikuwa wako tayari kumdhalilisha yule mama.
Yes.
Walikuwa wako tayari kumwaibisha.
Yes.
Thank God for salvation.
Amen.
Sema kama yule mama aliokoka na aibu. Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Lolote lilojipanga kuniaibisha.
Lolote lilojipanga
kuniaibisha. I'm coming out glorious.
Coming out glorious.
Yoyote mfanyayo kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Yesu. Mimi ningekuwa ni hawa vijana napiga kinanda au napiga keyboard, I want something to come out. Ningekuwa hata na special anointing oil yangu kabla sijaenda kushika chombo changu chochote. Naambia Father, anoint my hand. As I will be ministering, you will be ministering to your people.
Yes.
Unafikiri wale wanaopiga vyombo, wanaopiga muziki duniani ili wapate mashavu kwa wasanii, unafikiri hawalogi wale? Wanaloga maana yake nini? Mganga anaweza akamwekea dawa kwenye mikono. Wacheza mpira wenyewe wanawekewa miguu, wanaloga kila siku. Mganga anaweza kumwambia haya, tieni miguu kwenye siku moja mtu mmoja aliniambia, pasta, tulikuwa tumepelekwa shambani kwa mtu. Shamba la miogo yakachimbwa, miguu mnaingiza kwenye shamba la mimi, mnakaa hapo mpaka usiku wa manane. Ndio mganga anaoja, haya toa mguu mmoja mmoja. Wow. Hapo mmezikwa miguu ya zamani, mmeiacha kwenye kuzimu. Alafu sasa mmenyuka na miguu mipya. Ukienda kucheza na msiome mkashinda, mganga huyo mtamwamini milele. Timu moja walienda kwa waganga alafu wakashindwa. Ah. Wakakosa na kombe kabisa. Hatari. Kwani nimetaja timu gani mimi? Je, kama ni nani je? Ni huko nani Ureno. Benfica huko. Wao ulizocheza mpira. Wana machale huko kwenye miguu wanachanjwa. Wanatia hata huruma. Mganga hajawahi kucheza mpira. Shetani ana raha gani acheze mpira? Wanachanjwa huko. Mzee mwenyewe anajiona. Hatari. Manake the same thing. Mcheza mpira aliyemwamini Mungu anaweza akaja kwa watumishi wa Mungu wakamuombea. Miguu yake ya baraka. Aione baraka ya Mungu kila anapogusa mpira. Vitu viende. Oh. So these guys are just playing for fun. If I were them. That's the only difference. You could go far with your talent. Hata unafanya biashara. As you're going to sell. Biblia inasema utabariki kazi ya mikono yangu. I anoint my hands today. In the name of Jesus. Unapoandaa kazi yako, unapoanza biashara yako, labda unapika mandazi au siju unaweka mafuta siju kwenye kigaloni kwenye nini? Father, in Jesus name, I anoint my hand as I'm going to touch my business now. In the name of Jesus. This is anointing to sell. Sema God is mighty to save. And he will save my life. In everything that I do, I receive salvation of it. Say, I am saved. Ndio hiyo anasema sasa. Be strong in the Lord and the power of his might. Power of his might. Power of his might. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Amen.
Tunapoanza kumtafuta Mungu wiki hii kwa kumalizia.
Yes.
May we see his power.
Amen.
May we see his mighty.
Amen.
May we see his hand saving us.
Amen.
Say, I am saved.
I am saved.
I walk with my salvation. By it I can save my business. I can save my marriage. I can save my career. I can save my life. I walk with my salvation. You can save your result. You can save your marks. You can save yourself from discontinuity.
Yes.
At school. I am saved. Salvation is broader. Salvation is broader.
Yes.
It's not only, niliwaambia Jesus, not only a way to escape fire. It's a way of God to save us from everything. He can save you from the losses of business.
Amen.
You are born again, you and your business.
Amen.
Me and all that I have. No, Daudi anasema hivi. E nafsi yangu mimini Bwana, na vyote vilivyomo ndani yako receive jina lake. Meaning what? I am saved with all that I have. Everything that I have, I'm saved. I'm saved. With everything that I have, I am saved. Say, I am saved with all that I have. Say that again. My business also is saved. My career is saved. So, because we are saved,
yes,
we should know. Tunapoanza kuomba,
yes,
tunapo approach spiritual life, Biblia inasema, iweni hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. So I want to give you confidence, my brother, my sister. Understand, when you pray, do not depend your own strength. God will not answer because it's your voice. He will answer because of his power. Na katika uweza wa nguvu zake. Iweni hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. When we pray, please trust his power.
Amen.
When we pray, don't trust your own voice. Trust his power. That when I'm praying now, his power is getting to work.
Amen.
Alafu zavaini silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga. Sasa, mind you, niwaambia, hajasema mpate kuweza kumpiga ibilisi. Wewe yeye mwambie usema, na kupiga shetani, na kutandika. Unajitia moyo, yani ile unaisaidia akili yako kwamba umempiga. Shetani apigwi, shetani anapingwa. Anapingwa kwa sababu ana hila. So kazi yake ni kukupinga. Kazi yake ni kukufanyia hila. Kwa kazi yako wewe ni kumpinga, ni kumpinga. Hila anaweza akakufanyia mama yako mzazi. Hila anaweza kufanyia mume wako, anaweza kufanyia mkeo, anaweza kufanyia shangazi yako. Anaweza kutumiwa yoyote, yoyote anaweza kutumiwa. Especially when you are about to get to something very powerful. Your business is about to boom. Unaenda kwenye interview. One slight thing. Furaha ya Bwana ndio nguvu zangu. So devil anajua, for you to have strength, you need to have the joy of the Lord. So what do? I have to find a way to take away your joy. Kuona unahangaika na mapepo. Mapepo ya kuharibu, ya kuharibu kazi na kuvunja. Shida anasema mimi wala siko huko. I already gone through. Text, WhatsApp, somebody sent something, already, kime kutifua, and you are few minutes before interview, boom, you are weak now, you lost joy because the joy of the Lord is your strength. Are you getting what I'm saying? You are about to make a big sale. It's Monday. Umeondoka na upako Jumapili. Mchungaji akasema you are going to make a big sale. You are going to receive favor. Na ulivo na mamudi ya kijinga. Something little triggered you. Umeenda kwenye shop sasa. You have a blue day. You don't have joy. You are not happy. Umechezewa padogo sana. Umechezewa padogo sana. It happens a lot to married people. Unachezewa padogo sana. Padogo sana. Your enemy is targeting you in a very small place. Very small place. Adui anaweza kukuonyesha wewe sio kitu, hufai. Yaani unaweza kutengenezwa mazingira na shetani akakuonyesha yani wewe zumburuku kumzungu aleli una issue. Hamna aliyekutukana, hamna aliyekwambia chochote, hamna aliyekufanyia ubaya. Lakini unaweza kuonyeshwa scenario ambayo wewe unajipa tafsiri unasema mimi ni chizi. Kwa scenario hii mimi sipendwi. Kwa scenario hii mimi sina akili. Kwa scenario hii mimi sina hela. Ni maskini tu mimi. Maskini tu. Unaweza kashindwa kununua kitu kimoja au kashindwa kuafford kitu fulani. Hapo hapo unasema mwenyewe nitakuwa nazo mimi. Ningekuwa na singenunua hiki kitu. Hata matajiri hawanui kila kitu kila siku.
Yes.
Mambi inako mimi nitajiri mwenye mpangilio. Hata matajiri hawanui kila kitu kila siku. Siku nyingine, kienda mahali kununua kitu na ukawa hauna hela ya kununua haitoshi. Jiambie mwenyewe, it's not time for it. I'll come back for it. maybe next time to be better and bigger and beautiful. Never allow the devil to win your soul. Your soul belongs to Jesus. So never allow anything to steal from you. Kumbuka, vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga. Kuzipinga, sio kumpiga. Hasa wakalokole wamekazana. Shetani leo hii, piga huyo! Piga, piga, piga. Watu wa mishi wa Mungu wanatoka majasho. Nini? Wanampiga ibilisi leo. Watu wa Mungu, ibilisi apigwi, it's a spiritual entity. The weapon are there. Now, I want to open your eyes again into another thing. Are you ready? Kila kitu alicho kusema hapo, amesema mpate kuweza kuzipinga. So we are not attacking. Put all armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. We are going to say the same. Please give me an IV. Is that an IV? Good. I thought so. You are talking about chapter 40. Put on all the armor of God that you can take your stand against devil's schemes. These schemes, I am doubting if it's NIV. This is New Living Translation. Listen to what he says. Put all the armor of God. I love NLT. Oh God. Tira baladon shekledon. Skia. Put on the armor of God. Or God's armor. So that you will be able to stand firm against all strategies. Is it? Against all what? Of the devil. Can you imagine? So wana thania shetana atakupiga na mabunduki. Shetana atakupiga na ajari. Hallelujah. No. He is a strategist. There are strategies. So we need to know. Kama kuna strategy, manake watu nakaa kikao. So someone somewhere is planning for your downfall. Are you getting what I'm saying? You should live with that mind.
Yes.
Kwamba kokote nako kwenda, kokote nilipo, somebody somewhere is planning my failure, my downfall. Now God is telling us to vae silaha zote ili tuweze kupinga hizo plan. Tuweze kupinga hiyo mipango, hizo strategy, schemes. Another version. Amplified. What does Amplified say?
Thanks, man. Put on the full armor of God.
The full armor of God. I love the full armor. Not just armor. The full. It should be full, my friend. Watu Mungu mnaona nacho kisema au mnaona nyota nyota? The full armor.
In brackets.
Mm-hmm.
For his precepts are like the splendid armor of a heavily armed soldier.
Unawasikia? Anasema his precepts. Precepts of who? God. Okay. I like the heavily armor of a full soldier.
Yes.
Uh-huh.
So that you may be able to, in brackets, mm-hmm. successfully
stand up
against all the schemes and the strategies.
Schemes and strategies.
And the deceits of the devil.
And the deceits
of the devil.
Another translation. Kwa mmeelewa sasa hizo hiyo anaposema hila anazungumzia kitu gani? Hata wewe kwenye akili yako ukiwaza leo tunaingia kwenye vita vya kiroho. Niambie ulikuwa unawazaga kitu gani? Moto ya shetani. Mwenzako anakuja na schemes. Schemes can be you are loving black. You love black men. And devil knows the only way I can get her is to give her black men. So inakuja kitu chako mwanangu hicho. Unasema mashallah. Have you ever been in a place of a need?
Yes.
And here comes a man who says, "Takubadilisha maisha, I can give you anything." And that guy that comes is a strategy. So how are we going to pray about that? Even unachomekaje kwenye mpango wa namna hiyo? Because ndani ya moyo wako Biblia inasema hivi, mwili ufanya kazi siku zote kushindana na roho. Kwa roho inakwambia mwili unakwambia hivi, Saa ndio hii, wakati ndio huu. Alafu anaweza kuchanganya na kaandiko hapo. Kwa sababu yeye malaika ana tabia kujigeuza kama malaika, shetani ana tabia kujigeuza kama malaika. Roho akambia hivi, unakumbuka hata Daddy Tony alisema kama wakati wako ndio tumefunga siku 30. Amesema hii ni kipindi cha favor. This is a godly favor. You find every scripture to justify, my friend. Hallelujah. Mtu akitokea akuonye hapo say pepo. Maombi unayoomba sasa hivi ni kama baba naomba nyumbani wakamkubali. Nyumbani wakamkubali. That moment where you have a need and someone is providing a loan to you. Na nakwambia mkopo wetu na masharti nafuu. Ni mfumo wa fedha na ni mfumo wa kibenki. Kukopa. Na ni utaratibu wa dunia. Mitaji mingi mikubwa inapatikana benki. But according to the Bible, anasema, if there is any poor man among you, you shall lend to him. That's what the Bible says. If there is a poor man among you. So, categorically in the Bible, narudia tena, kukopa sio dhambi. Hamnaga dhambi, naitwa dhambi ya kukopa, haipo. Kukopa sio dhambi, watumishi wa Mungu mnaweza mkakopa, karibuni kwenye mikopo. Lakini, according to the Bible, anasema, if there be any man in your nation among you, who is the poor man, huyo mtamkopesha bila riba. Kwa hiyo, the moment you want to go to take mkopo, you should know, you have categorically put yourself. But it's not a sin. Who is the poor man? Is the one who believes. For you to be a poor man, there must be belief. A poor man is not the one who doesn't have things. The poor man is the one who believes he doesn't have. Please get it right. Get it right. The definition of a poor man is not the one who don't have things. Even rich men don't have everything. You get it? But a poor man is the one who believes he do not have enough. You might have 100 million, but if you believe you don't have enough, you are in a category of a poor man. But who is a rich man? A rich man is the one who believes the Lord is my shepherd. I shall not want. Even when I don't have, from him, I can have everything. So a rich man, you don't measure a rich man by the materials he has. You measure him by belief. So wealth and riches is a matter of belief. Ndiyo maana kwenye mithali ya belief, anasema hivi, umaskini wa mtu maskini ndio utakaomwangamiza. Lakini mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu. Kwa hiyo mali na mtu tajiri ni vitu vili tofauti. Tajiri ni mtu. It's a state of mind. It's a state of a personality. Utajiri ni personality. Utajiri sio mali kwanza. Ndio maana zavi, mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu. Lakini umaskini wa mtu maskini ni angamivu wake. Kwa umaskini wa mtu maskini. Kwa umaskini na mtu maskini ni vitu vili tofauti. The Bible says the poverty of a poor man. So there is a poor man and there is a poverty. Hizo terminology ni mbili tofauti. ni misamiati miwili tofauti ya Kiingereza. The poverty of the poor man is his own destruction. So a poor man thinks I have poverty. So a poverty and being poor is two things different. Naelewa tumishi. Watu wa Mungu mnaelewa? Hantu miloga upole hapo kidogo asijakasema hivi. Ametufokea sana mtuambia tu si maskini. So every time when you think you don't have more than enough or you cannot have enough, then that's when you feel like going to seek for external hand. But a rich man will believe that I will have more than enough. The Lord is my shepherd, I shall not want. Number one. Number two, the blessing of the Lord makes rich and it adds no sorrow. Baraka ya Mungu ndio inayotajirisha. So kama naamini na baraka ya Mungu, so I should wait that blessing to unfold. Now, mafundisho kama ni magumu sana kufundisha kwenye ordinary world. You have to truly, truly, truly have your people. You understand? You know, these are secrets that we are normally advised not to speak them in front of people because we will surely confuse them. Because hapa nilipo, kuna watu tayari wana maswali huko. Mkono mmoja ule pale. So listen to me, my sister. This is the conclusion of my message. It is okay kukopa. Very much okay. It's not sin. It's not sin. Benki itaendeshaje mambo yake? It's not sin. You will not miss heaven kwa kutokukopa. But surely utadaiwa hapa duniani. And the Bible says this. Akopaye ni mtumwa wa akopeshaye. So you need to know, Yesu alikutoa kwenye laana ya utumwa. So you have to start saying, I refuse being slave. I work for myself. I'm a king. I refuse to be slave. So inawezekana saa hizi tayari na mikopo, but I refuse to be slave. Manake ni God will find me a way to get out of here. Sio maana amekuja kutuokoa. So I want to be okay. Be okay. It's very much okay. Kukopa. Amen. Also, alako ni tofauti na hilo. Inaendana. Nimekujibu vizuri. Kukopa jamani sio kutenda dhambi.
Nasoma Mithali 10:15. Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu.
You understand? Kwa kuna mtu tajiri na kuna mali yake, they are not attached. Kwa mtu anakuwa tajiri kwanza ndio anaipata mali. Another question. Unajua tunataka leo tushughulikie hila za shetani. Au hila moja hapo ni huu maskini. So mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu. Kwa kuna mali na kuna mtu tajiri. Lakini pia maskini naye ana mali. Are you getting it? Wako maskini wenye mashamba yao. Lakini unazidi kuona kwamba maskini anazidi kupoteza. Anajiona hana hela. Anahitaji cash, anauza shamba. Kwa sababu in his mind a poor man hana. Kwa vile anavyowaza vile ndio inaendelea kumaliza vitu kwenye maisha yake. Lakini tajiri tayari ameshaitwa mtu tajiri. Kwa huku kwenye akili yake anaamini yeye ni tajiri. Ndio maana ni rahisi kumpa tajiri kitu. Kwani kwambie kitu ajabu. Serikalini. Kwenye serikali hizi. Kwenye serikali hii ya Tanzania. Kisheria kabisa bila wizi. Do you know kuna taasisi ya uwekezaji ya nchi hii? Kwa ajili ya kuwasaidia wawekezaji. kupata incentives. Tena hasa locals. Do you know that? Inaitwaje ile taasisi? TIC. But how many people know about TIC? Do you know ukienda TIC kuna vitu unavyoviagiza nje kwa sababu ya mashamba labda unapunguziwa bei hata kodi na unaweza usilipe kabisa. There is a place where there is a zero tax. Just because you are the member of TIC. Now, the question is, how many Tanzanians are members of TIC? But I will surprise you. A lot of Arabs there. A lot of Indians. TIC ni kama society nao jengwa na Indians and Arabs. And wealth men that I have understanding. Maybe with you people. Baada ya leo. It's out of knowledge. Now, nye mnaweza mkaona hawa. Mwenye maduka yao ya nguo, I don't have to mention the name. Wana maduka yao ya nguo, manini, manini, maviwanda, manini, ya mama tajiri. No, there is a moment they are paying zero tax. So they become richer. The rich keep on become richer. They keep on becoming richer. Amen? Why? Because the people are not knowledgeable. No, maskini wa mtu maskini ni mji wake wa nguo. Kwa hiyo ukiwaangalia matajiri na wadimao sasa, I say tajiri huyu jamaa, kafuatilie, nenda TRA pale. Inawezekana ukajikabisa unalingana naye kodi unayolipa. Why? Because you are not aware. Sometimes unaweza kuwa unawapenda watu kiasi kwamba unatamani wafundishe, lakini watu hawana muda. Mimi I have people who are business men and women. I wish I teach them things, lakini they don't have time. They don't have time. Unaweza kukaa na mtu chini ndio umfundisha kitu tayari kashapuruka pshu ana ajira nyingine. They don't have time to learn that. Lakini hawa watu they can have time kwenye seko zao wanaambiana hii ka apply pale ka apply pale ka apply pale. Mnaona haya ma truck yanaingizwa ndani bandarini. There's a piece yanatakiwa atozwe gharama kubwa lakini kwa sababu mtu ni member wa TIC incentives zikatwa pale. Analipa very little tax. Alafu kodi inakuja kuwekwa huko. Kwa wewe usiye na ufahamu. It's about knowledge. It's about understanding. Swali ni hili, nani atatufundisha? Hayupo. Na swali jingine hivi, nani wa kufundishwa? Pia hawapo. Do you know benefits that TIC mtu akiingia TIC? Some of the benefits. You know some? You know some? Okay. Mission.
Some of them ni kwamba wanaweza wakatoa grace period ya kodi.
TIC wanaweza kusimamia wewe TRA wakwambia hivi he's a member. So we want to give him maybe 3 years afanye jambo lake. Ndio maana wazungu wote, makampuni yote walioingia ubia. Ndio maana unaweza ukaona itakuwa wanaweza wakaja labda wakandarasi. Wakajenga kiwanda, wakafanya kitu fulani. They can do that. Naona mbona wanafanya cheaply, mbona wanafanya easily. Wamepewa grace period. Wanaweza wakapewa grace period ya 5 years. And they are making a lot. And we believe they have not done it a lot. Yes.
Samani, naomba niongezee hapo kwenye issue ya grace period. Kwa mfano kwenye issue ya tech industry, when you go to Rwanda, one of the things ambayo iliwasaidia sana au kwenye issue ya companies za kifungo na vitu kama hivyo ndio issue ya grace period. Kwa hiyo unakuta sasa let's say tech industries or any industry ambayo au company ambayo inafunguliwa.
Mfano nani anafanya tech industry? Yaani yuko kwenye tech industry mambo ya IT ama nini ni technology. Wangapi wako hapo? They have their company for that. Technology company. We only have one? Jesus Christ. We have only one technology company? 2, 3. Why are you late to raise hands? You don't believe your thing. You don't believe what you do, guys? Oh, God. Disappointed. How many of you have tech company? Now, you can easily do your own research. I said, how many of you have tech company? Even to raise a hand, it was a problem. The second question, how many of you are in TIC? TIC, whatever. But do you know ziko sera pale, makampuni ya teknolojia yanapewa incentives za aina gani, yanapewa grace period za aina gani, of which sisi unaposajili kampuni lako tayari unatakiwa kufanyia tax clearance. Yaani unaanzisha, unatakiwa tax clearance ndio unaanzisha, umeelewa? And then una the moment umeanzisha, that's the day wanaanza kuhesabu uko hai, umeelewa? But there is another person ambaye smart enough yuko TIC, ana grace period yake safi.
Hata kwenye issue labda let's say when you want to transport things kuuza East Africa, they can actually help you na hivyo vitu.
Mekaa pale una ndoto, mtumishi unaota uko kwenye maombi, Baba katika jina Yesu nifungulie mipaka. You don't need to funguliwa mipaka with Baba kwa jina la Yesu, you need to know the things. Your pastor was supposed to tell you the things. The problem is your pastor was busy attacking another pastor. Your pastor was busy saying, huyu anavaa nguo ndefu, huyu anavaa suruali. Things that we discuss kwenye makanisa yetu ya kilokole. Na discuss suruali za wanawake walizovaa. Na discuss vimini. Wakati wenzetu kule, they are discussing namna ya kujisajili huko. Haya, sorry, nili, unajua? Kuna wengine hapa wanatamani kufungua makampuni, hata procedure ya BRELA ni issue. Unaweza ukajikuta mtu yuko hapa anapigwa zaidi ya milioni 5-6 kujisajili BRELA. Kwamba unajua ni gharama sana. Vishoka. Ni gharama sana. Kumbe unaweza kaingia online wewe mwenyewe ukajaza kila kitu for free. Unahitaji tu bando lile unalotumia kuchati. Dakika 10. Umemaliza kila kitu. Kampuni lako liko linaishi. Hapo umeaminishwa kwamba kufungua kampuni ni kazi kweli. Mnafanya biashara kiuni, hamjasajili business name, hamjasajili chochote, mnaenda tu. And one day you are dreaming to grow. Mtaingia mkataba na makampuni ya kimataifa. O katika jina Yesu, Bwana ataniletea makampuni. Wakija they want to find something solid. Unaweza kusema, kampuni. Kampuni, Mungu wangu. Hey, unakuja pale ofisini. Dari niombe, kuna mtu amekuja kutoka Ulaya, anataka kufungua kama sasa, mimi sina kampuni. Unaweza kunitafutia mtu wa kampuni? Niombe. Na mchungaji wako ambavyo hana uoga mbele za Mungu, anaanza, Baba katika jina la Yesu, mpatie huyo kampuni. Kweli nakwambia ukija kwangu, hiyo umesema umeinama chini, Baba katika. Wenga konzi hili, akili yako ikae sawa. Zamani mimi mzee wangu alikuwa anatutandika makonzi, anasema isikupigi kwenye makalio wala miguu. Kinachokufanya usiwe na akili sio makalio, ni kichwa. Kuta konzi. Weka konzi moja. Komo. Kipigwa moja hapa, akili inakaa. Unakumbuka zile hadithi za Zena na Betina? Unatiwa ngumi nundu na tokea pia vinachoroshwa vinyota hapa juu. Hivi nimefikaje huku Mungu wangu? Yes, mnapenda maandiko, wacha na ulicho kwenye maandiko. Hallelujah. Kwa hiyo nini tukosema? Mithali.
Pale uliposema sama na mbele.
Mpe mazima Biblia tena. Wewe unakuja na Biblia yako naweka nisani.
Kwenye Mithali 10 mstari wa 15. Unaposema uangamivu wa maskini ni umaskini wao, ukao unaendelea kuchanganua jinsi ambavyo mtu anaenda kuomba msaada kwa mtu. Nilikuwa nataka kujua kitendo kile cha kuomba msaada kwa mtu, je, kina mdefine ile mtu, yani ile mtu kuwaza labda ninaweza nikapata msaada sehemu fulani hata kama ni mkopo nini, kinamfanya yeye kuwa na ile roho ya umaskini au
my question is this. Why are you going to?
Nimekwama.
Now it begins with what? You see.
My friends.
Kama mimi nimekwama. But maybe if you could wait a little longer, a breakthrough could happen. Maybe if you could pray a little longer,
That's why the Bible says, msifuatishe namna dunia hii. The world has their ways and we have our ways. You understand? Maybe if you could push a little longer in confession, in faith, miracles do happen, my sister. There is a category in heaven. There is a department in heaven called a miracle department. They only give miracles. So you can, maybe if you could pray a little longer, a breakthrough could be there. So the problem is, we can't wait. And we are desperate. We are suffocating into this. So I said, kwani anaenda kukopa? Nimekwama sasa nafanyaje? Mungu atakuuliza, "Uto uji umekwama." Nani anikwambia umekwama? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo afi. Kuna jiona sina, so this is what you have. But if you start changing the way you think, the way you talk, it's not easy. Trust me, it's not easy. Okay? It's not easy. That's why the Bible says, "Mwe hodari." Be strong. You gotta be strong in that moment. Because maybe ziko njia, ziko wiles, ziko strategies that ibilisi. Do you know, kuna watu baada ya kuongezewa mkopo, au kuna watu baada, they were doing well until when they added more money. I know people in my life, ambao they were doing well, mpaka walipopata washirika. People who came to add more. Mimi naona biashara yako inaenda vizuri. Ni kuongezea 800. Alipoongezewa tu haukuwa mkopo. That's when they went down. What if God is providing you a way of growing until you master the business? Mwingine atasema hivi, naona wateja wanaongezeka na bidhaa sina. Where was the money? Si wateja naongezeka? Manake umeuza. Sindio? Why don't you take all of the profit pamoja na mtaji? You add more. Wateja wanasema wanakosa. No, don't be threatened. Nakauliza wateja. Trust me. Don't rely on your customers. Rely on your plan. Rely on your plan. Customers are desperate. Anakuja leo, "Hii t-shirt ilete." Yaani tunatafuta kwa hizi t-shirt. Unampigia simu, "Nimezileta." Yaani sasa hivi hali ilivyo. Never rely on your customers. Rely on your plan. Rely on your plan. I wish I could have a pastor who would teach me these things. How are you guys on that? Hallelujah. You got it?
Yes.
Thank you. So anasema, umaskini wa mtu maskini, ndio tukafanya nini? Kwa hiyo umaskini kabla hujawa maskini. Awe, leo chukua hii.
Amen.
Umaskini wa maskini ndio utakaofanya nini?
Utakaomwangamiza.
Kwa hiyo maskini ni mtu. Ni hali ya mtu. Alafu pia umaskini ni kitu kingine. Ndio maana nasema neno Kiingereza ameweka vizuri, the poverty of a poor man. So poor man is a man, but poverty is another thing which is not poor man. Glory to God.
Amen.
So we do not know what are the strategies of the devil. We do not know anatokea upande gani. But the Bible says tumevaa silaha ili tuweze kumpinga. Silaha zake ndo zitasaidia, silaha za Mungu ndo zitasaidia kumpinga. Maana yake we stand ready against him.
Yes.
Not just in prayers, but all the time we stand ready against him. We stand ready against him.
Amen.
All the time. And one of it, moja ya silaha aliyosema ambayo nataka tuitumie leo, nyinyi tutasoma kesho, amezungumza silaha ya ngao ya imani. Mind you, we are standing against the strategies of the enemy,
yes,
the schemes of the enemy,
yes,
the plans of the enemy, yes, the wiles of the enemy. Hallelujah.
Amen. Waefeso sura 6 mstari wa 16.
Mm.
Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale.
Kwa nini nimeisema hiyo? Kwa sababu ya hilo neno zaidi ya yote. Maana yake hizi nyingine zote fresh. Lakini above all.
Yes.
Above all.
Yes.
The word above all there is very important. You can have all these up here. But this one is above all. Above all, taking what? The shield of faith. The shield of faith.
Yes.
Ngao ya imani. Ambayo kwa hiyo
utaweza
utaweza
kuizima
kuizima mishale
yote yenye moto.
Mishale yote yenye moto ya nani?
Ya yule mwovu.
Now let me bring to you something that you have never seen, though probably you have once read the scripture. Psalms 91 verse 5.
Hutaogopa hofu ya usiku wala mshale urukao mchana.
Hapo hapo. So normally when we wake up in the morning and we go out, we feel everything, every danger now is gone. We are very cool. Kumbe mishale hairukagi usiku.
Yes.
Mishale inarukaga mchana. And we only protect ourselves in the night. Kwa sababu gani? Kwa sababu night kuna hofu. Ila mchana ndio kuna mshale. Kwa hiyo kila hofu unayoisikia usiku, haiji usiku. Ile jidu unaloiogopa usiku, haliji usiku. Mind you, they are called wiles of the devil. Kwa hiyo usiku nakutisha ili uwekeze maombi usiku. Katika jina la Yesu, tunafunika nyumba yetu, tunafunika maisha yetu. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunajifunika. And then when it's morning, mchana anajua bisa asubuhi mna haraka. Asubuhi kwa sababu mnaona kila kitu, hamwezi kuomba. So mnatoka nyumbani. Mnasema amen kwa jina la Yesu. Amen. Then devil say, yeah, I got them. They prayed in the night because they knew tutalala, tutakuwa tujitambui. So we pray intensively, tukajifunika, tukajilinda kwa damu ya Yesu na kwa nguvu za Mungu. And then in the afternoon we just walk out. We just walk out. Kumbe mchana shetani anasema now they are using their eyes. Now who is the enemy of faith? Sight. We yes. walk by sight and not, we walk by faith and not by sight. Right. Now devil knows exactly. Now they are using sight, so faith is off.
Yes.
Now faith is off because they can see everything. Faith is off, they can count numbers. Faith is off, they can look at the business. Faith is off, they were saying, yeah, this is the time I'm attacking. Biblia inasema pale msemapo pana amani, hapo ndipo uharibifu unakuja. Now you can see everything now. Those who truly know me, they will know. If I choose to sleep in the night, I don't pray. I pray more in the daytime than I pray in the night. Why? Because the arrows, yani macho yako yakiwa yanaona kila kitu. Yani muda ukijisema hivi, hapa najua, atapita hapa, atapita hapa. Please, that is the moment where you should use faith more. Because at any time, you are deceived.
Yes.
Anytime you are deceived. Kila kana wazavi, hapa najua kila kitu. Niwe kumwambiaga mke wangu hivi, I rather live with you blindly than speculating about you. Because that's when my faith is active. The moment you think you know everything, that's the moment you are blinded. Because now devil anajua, I'm a concentrate huko. Do you know the minute you na concentrate kwa Mwajuma, shetani anapiga asha. Oh yeah. Kwani wewe ungekuwa ni adui yako wewe? Eh? Una watu wawili ambao wewe una suspect kwamba hao ndio wabaya wangu. And then ukaamua kumconcentratea mmoja. Huyu ndio anafanyia hivi. Wewe ungekuwa ndo adui, ungepita kwa yule ambaye unamtegemea? You can use another person. So every time think. Devil appears in the places where you do not accept. Read Ephesians chapter number 6. Verse 17, eh?
16. Yes.
Ephesians 6.
16.
16.
Zaidi ya yote, mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto.
Kuizima nini?
Mishale yote yenye moto.
Ya nani?
Ya yule muovu.
91:5 Psalms. Yes. Anasemaje? Hutaogopa hofu ya usiku?
Yes. Mshale ulukao.
Kwa hiyo usiku hakuna mshale. Usiku kuna hofu tu. Usiku hakuna hatari. Na ndio wakati nyinyi mnaogopa sana. So shetani yaji mda huo. Umewahi kusikia wana saikolojia na madaktari na watu wa sayansi wanasema hivi? Ndoto zote tunazoota ni matokeo ya vile ulivyokutana navyo mchana. Si ndio? Okay, kama unapata attacks kwenye ndoto, maana yake attack yenyewe ulipata za ngapi?
Mchana.
Kwa usiku unaonyeshwa tu ulichopata mchana.
Yes.
Ulipigwa mchana wewe, hujapigwa usiku. Kwa unaamka asubuhi unaanza kwanza, unaamka asubuhi unaanza, nafuta zile ndoto. Oh, ulipaswa kufuta jioni, yani jioni. Ndio maana jitengenezee desturi yako. Mchana. Have a little moment, even 15 minutes. Pray. Things are not going well, pray. Mbona kuna vitu uvielewi, uielewi? Pray. That's the moment you are attacked. Even the Bible tells you, mshale ulukao mchana. Biblia inakuonyesha kabisa, mshale huo unauka saa ngapi. Wewe usiku unaona kazana. Nafunga kwa damu ya Yesu. Nazuia kwa damu ya Yesu. Blanket la kiroho Bwana. Achana na hii blanket langu. Baba, ninaomba neema yako. Duveti liwe ni neema yako. Am I educating somebody here?
Yes.
Am I helping? Am I helping?
Yes.
Are you getting how to pray now?
Amen.
So do not just pray for your night time. Akili zetu wengi tunawaza nikipiga hapa dua usiku, shetani namnyosha, shetani anakuja usiku. No. Even the Bible says ana tabia ya kujigeuza kuwa malaika wa nuru. So he will not appear in the night because anajua usiku na mwexpect. They are coming in the noon time, my friend. Mchana kwa upe? Anasema mshale ulukao mchana. Alafu anaendelea anasemaje?
Wala tauni ipitayo gizani.
Ngoja kwanza. Hutaogopa hofu ya usiku wala mshale ulukao mchana. Wala tauni iharibuyo gizani. Na uwele ulukao adhuhuru. Adhuhuru ni saa ngapi? 9:00 jioni. Kuna u...
Alasiri.
Alasiri, ndio?
Yes.
Unaona kuna Biblia sasa hivi kuna kitu kinapita. Yaani katika madude ya ibilisi kwa usiku. Usiku ni tauni tu. Ni ugonjwa tu. Yaani mshale pekee anaorusha ibilisi usiku. Ni ugonjwa tu. That's why many sick people died in the night. Many sick people died in the night. But many accidents in the daytime. Many accidents in the daytime. Why? Arrows are thrown. Si anajua saizi anaenda kupanda gari. Haitaji hata kuomba. Faster kadandia. Chwa chwa chwa. Huyo. Then everything kid. And they don't have faith. Ngao ya imani. Mind you, ameanzia wapi? Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Simama juu. Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Napoingia kuomba saa hii.
Ya kuomba saa
hii. Siitegemei nguvu yangu.
Siitegemei nguvu yangu.
Wala akili yangu.
Wala akili yangu.
Wewe ni mwokozi wangu.
Wewe ni mwokozi wangu.
Ukiniokoa mimi.
Ukiniokoa mimi.
Hauniokoi mimi tu.
Hauniokoi mimi tu.
Unaniokoa na hayo nilionayo.
Kwa na hayo nilionayo.
Kwa damu ya Yesu.
Kwa damu ya Yesu.
Wokovu umekuja kwangu.
Wokovu umekuja kwangu.
Wokovu ulioniokoa.
Wokovu ulioniokoa.
Umeokoa afya yangu.
Umeokoa
fedha yangu.
Umeokoa
maisha yangu.
Maisha.
Umeniokoa kutoka kwenye umaskini. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Wewe mwenye uwezo.
Wewe mwenye uwezo.
Wa kuniokoa na kuzimu.
Wa kuniokoa na kuzimu.
There is no poor place.
There is no poor place.
More than hell.
More than hell.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
I am saved from hell.
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 So I am saved from poverty.
So I am saved from poverty.
And lack.
And lack.
In the name of Jesus.
In the name of
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Sitapungukiwa na kitu.
Sitapungukiwa na kitu.
I'm a man of faith.
I'm a man of faith.
I have faith.
I have faith.
And by faith, I quench every arrow. Nazima kila mshale. Kwa imani nilionayo.
Kwa imani nilionayo.
Tena neno lako linasema.
Tena neno lako linasema.
Kwa kuwa sisi.
Kwa kuwa sisi.
Tunayo roho ile ile ya imani.
Roho ile ile ya imani.
Tukiamini tunasema.
Tukiamini tunasema.
Nami kwa kuwa naamini.
Nami kwa kuwa naamini.
Ninasema saa hii kwa jina la Yesu.
Ninasema saa hii kwa jina.
Maskini hautakuwa kwangu.
Maskini hautakuwa.
Lazima mshale wa pepo.
Lazima mshale wa pepo.
Mshale wa kipepo.
Mshale wa kipepo.
Unaoleta umaskini.
Unaoleta umaskini.
Kwenye kazi za watu.
Kwenye kazi za watu.
Na uzima huo mshale.
Na uzima huo mshale.
Kwa imani ndani ya moyo wangu.
Kwa imani ndani ya moyo wangu.
Imani nayo niambia.
Imani nayo niambia.
Yesu alikuwa maskini.
Yesu alikuwa maskini.
Ili kwa umaskini wake niwe tajiri.
Ili kwa umaskini wake niwe.
Ninasema kwa jina la Yesu.
Sema kwa jina.
Sitakuwa maskini.
Sitakuwa maskini.
Ninasema kwa jina la Yesu.
Sema kwa jina la Yesu.
Sitakosa yaliyo mema.
Sitakosa yaliyo.
Ninasema kwa jina la Yesu.
Sema kwa jina.
Sitapungukiwa.
Sitapungukiwa.
Maana neno linasema.
Maana neno linasema.
Imani huja kwa kusikia.
Imani huja kwa kusikia.
Imani huja kwa kusikia.
Imani huja kwa kusikia.
Nimesikia Bwana ndiye mchungaji wangu.
Nimesikia Bwana ndiye mchungaji.
Kwa sababu hiyo.
Kwa sababu
kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Ninasema sitapungukiwa.
Nasema sitapungukiwa.
Nasema sitaishiwa. Nasema sitakuwa chini ya hapa. I am going higher.
I am going higher.
Mimi ni kichwa na sio mkia. Imani imekuja ndani yangu.
Imani imekuja ndani yangu.
Kwa sababu hiyo.
Kwa sababu
kwa jina la Yesu.
Kwa jina.
Shale wowote.
Shale wowote.
Uliorushwa kwangu.
Unaorushwa kwangu.
Ili kunishusha.
Ili kunishusha.
Ili kunifanya nishuke.
Ili kunifanya nishuke.
Ninasema kwa jina la Yesu.
Ninasema kwa jina.
Kwa ngao ya imani.
Kwa ngao ya imani.
Ambayo imekuja kwa kusikia.
Ambayo imekuja kwa kusikia.
Ya kwamba mimi ni kichwa na sio mkia.
Ya kwamba mimi ni kichwa na sio mkia.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kila mshale unaolenga kunishusha.
Mshale unaolenga
na uzima saa hii.
Na uzima
kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kila moto unaokuja.
Kila moto unaokuja.
Na mshale.
Na mshale.
Ili kunishusha.
Ili kunishusha.
Na uzima saa hii.
Na uzima saa
hii. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kila hila ya ibilisi.
Kila hila ya ibilisi.
Iliyolengwa kwenye njia yangu.
Iliyolengwa kwenye njia yangu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Iliyolengwa kwenye njia yangu.
Iliyolengwa kwenye njia yangu.
Mshale.
Kila mshale.
Iliyoelekezwa kwenye njia yangu.
Iliyoelekezwa kwenye njia yangu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Na uzima saa hii.
Ina uzima saa hii.
Nalituma neno.
Nalituma neno
kwenye kesho yangu.
Kwenye kesho yangu.
Nalituma neno.
Nalituma neno
kwenye mipango niliyonayo.
Kwenye mipango niliyonayo.
Mahali popote kwa jina la Yesu.
Popote kwa jina la
Yesu. Ipo hila.
Ipo hila
iliyotengenezwa.
Iliyotengenezwa.
Ili kunizuia nisipige hatua. Naizima kwa jina la Yesu.
Naizima
kwa jina la Yesu.
Naizima kwa jina
la Yesu. Naizima huo mshale sasa.
Naizima huo mshale.
Kila mkakati uliowekwa.
Kila
strategy iliyowekwa. Inavurugwa sasa hivi. Inaivuruga saa hii.
Inaivuruga saa hii.
Mungu aonaye sirini.
Mungu aonaye sirini.
Naifuate hiyo siri yao. Naifuate hiyo siri yao. Siri za mapepo.
Siri za
watu wa Mungu. Siri zilizowekwa. Kinyume na watu wa Mungu. Siri za kuzimu.
Siri za kuzimu.
Zilizotengenezwa. Ili kuniangusha.
Ili kuniangusha.
Zinapasuka.
Zinapasuka.
Zinafunuliwa.
Zinafunuliwa.
Zinawekwa wazi.
Zinawekwa wazi.
Nitaziona wazi wazi.
Nitaziona wazi.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa mkono wa Mungu.
Kwa mkono wa Mungu.
Nazivuruga saa hii.
Nazivuruga.
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 Siri zao.
Siri zao.
Kila hila.
Kila hila.
Iliyowekwa na adui.
Iliyowekwa na adui.
Ili niharibie.
Ili niharibie.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Right now.
Right now.
I destroy them.
I destroy them.
I destroy them. In the name of Jesus. Mishale yote. Inayoruka mchana. Kwa jina la Yesu. Naizima mishale hiyo. Naizuia kwa ngao ya imani. Kwa jina la Yesu. Mishale barata tariko. Soti ni baleta towe. Tani paronte leba.
Yamisha kalibate.
Kwa ngao ya imani.
Imani
inaniambia.
nimeokolewa
kwa
jina la Yesu. Mishale yao haitanipata. Mishale ya kuharibu biashara hautanipata. Mishale ya kuharibu moyo wangu haitanipata kwa jina la Yesu. Mishale ya kuharibu mali yangu hautanipata. Mishale ya kuharibu kazi yangu hautanipata. Mishale ya kuharibu ndoa yangu hautanipata. Mishale ya kuharibu kazi yangu hautanipata. Uzima saa hii hautafanikiwa. 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 Sema najua. Mishale inaweza kuja.
Inaweza kuja.
Kwa njia ya matukio. Mishale inaweza kuja.
Inaweza kuja.
Kwa njia ya maneno.
Kwa jina la Yesu.
Nayafuruka. Naondolea uwezo wake. Hayataweza. Itapita kwenye moyo wangu. Ili kuniharibu.
Ili kuniumiza.
Nakataa. Kwa jina la Yesu. Sitatolewa kwenye ramani. Sitatolewa kwenye ramani. Kwa jina la Yesu. Malengo niliyoweka yatatimia. 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 Yeyote anayekuja.
Yeyote anayekuja.
Kuniongelesha hofu.
Kuniongelesha.
Nakataa.
Yoyote
anayekuja kunitia uchungu, yoyote anayekuja kunitoa kwenye mstari, furaha ya Bwana ndio nguvu zangu, haitanyang'anywa. Furaha yangu haitanyang'anywa. Ujasiri wangu hautaondolewa kwa jina la Yesu. Lolote linalolenga kuondoa ujasiri wangu naliondoa. Naipinga mishale yangu.
Naipinga
mishale ya maneno. Naipinga, haitanifikia. Haitanikuta. Naikija kwangu. Naipuuza.
Naipuuza.
Ee Bwana.
Ee Bwana.
Nipe kwa neema yako.
Nipe kwa neema.
Maximum ability.
Maximum ability.
Ya kupuuza.
Kupuuza.
Kila anachoongea.
Kila anachoongea.
Mashetani.
Mashetani.
Hila za adui.
Hila za adui.
Ndani ya marafiki zangu.
Ndani ya marafiki zangu.
Hila za adui.
Hila za adui.
Ndani ya mwenzi wangu.
Hila
za adui.
Ndani ya
wafanyakazi wenzangu.
Hila
za adui.
Adui
kwenye mitandao ya kijamii.
Hila
za adui.
Adui
kwenye biashara.
Kwenye biashara.
Kwa wazazi.
Kwa wazazi.
Maneno yao.
Maneno yao.
Mishale yao.
Mishale yao.
Naipinga kwa jina la Yesu.
Naipinga kwa jina la
Yesu. Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la
Yesu. Losakataya.
Losakataya.
Inda para.
Yanikata.
Rebale koda.
Yatezeka.
Ripalande.
Ripopotelia.
Let me give you a trick in.
Yes.
Hautaogopa mshale urukao mchana.
Yes.
Hasa ngoja nikushangaze. When you sleep, you don't use faith. Hatumii imani kitandani tukiwa tumefunga macho tumesinzia.
Yes.
It is when we are up. That's when you use faith. Na ni wana Paulo anasemaje? Unauzima mshale kwa ngao ya imani. So it is in the daytime when you use faith. Are you getting the point? It is when we are up from our beds and from our houses, then that's when you use what? Faith. Now imagine, in a daily basis, wewe arrows unaweza kuhisi baba ni mapepo, au mchanga mchanga, au irizi. No, arrows can be weights. So, mtu anaweza kuambia hivi, wewe mjinga, wewe maskini. It is your faith now. It is by your faith now, you stop that arrow.
Yes.
Kumbuka ni mshale ulukao mchana. Kwa hiyo ni mchana ndo tunakuwa na conversation na watu. Mchana ndo tunakuwa na mingling za watu.
Yes.
Unaweza kaingia mahali ukambia hivi, hii barua haijafika, hautapewa hii kazi. Ni mshale huo umerushwa tayari. Ni mshale. Nisikilize, sio watu wote waliogomewa hamna kazi, ni kweli kawa hamna kazi. Walio persist, they got jobs. Are you getting what I'm saying?
Amen.
Unaweza kaambia wapi ofisini, we are demoting you. Huo ni mishale tayari huo.
Yeah.
Ukiingia kumbuka inaitwa mishale ya moto. Mishale ya moto. Yaani unatamani aka kipande aka ukakarudia ukasikiliza ukasikiliza ukasikiliza. Mishale inaitwa nini? Anasema ikija tunaizima. Kwa ngao ya imani tunaizima. Lakini isipozimwa inateketeza.
Yes.
Inateketeza. Kwa hiyo inakuteketeza mdogo mdogo mpaka inakumaliza. Anakuja na mshale bosi wako. Pia. Tutuone kama utafanikiwa. Huu mwezi hautaisha. We are demoting you. Huo mshale ukiruhusu ukipenya, manake unakuteketeza mdogo mdogo, until in the end they are demoting you. But if you are smart enough, huo mshale ukipenya piu, ngao ya imani iko wapi? Hakuna wa kunitoa kazini, hakuna atakayenizuia. With boldness you start confessing, nitakuwa na cheo kikubwa kuliko cha kwako.
Amen.
You are attacking back. Are you getting this point?
Amen.
This particular point. Mshale ulikao mchana, Zaburi ya 91 mstari wa 5, hautaogopa hofu ya usiku wala mshale urukao mchana. Mchana ndio tunatumia imani. Usiku ukiwa umelala hautumii imani pale. Si umelala, you are under the hands of God. You cannot fight there. But it is in the daytime, that's when we face war. That's when we face what? War. That's when we face war. I speak in Jesus' name.
Amen.
Hakuna mshale wowote wa adui.
Yes.
Utakaofanikiwa kukufanyia uharibifu.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwa maneno haya nikupe nafasi wewe ambaye hujaokoka, ili Yesu Kristo awe Bwana mwokozi wa maisha yako, sio tu kukusaidia kutoka kuzimu, bali akusaidie aokoe kila kitu chako kisife. Ufuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu.
Leo hii
napokea wokovu wako. Napokea kutakaswa. Damu yako ikanitakase. Kwa damu ya Yesu. Napokea uzima. Kwa damu ya Yesu. Napokea uzima. Napokea kukombolewa. Ninaamini ya kwamba Yesu alikufa. Ukamwaga damu yako. Ili mimi ninunuliwe. Nitoke kwenye nguvu za giza. Ili nije kwenye ufalme wa Mungu. Napokea wokovu leo. Ingia ndani yangu. Nami niingie ndani yako. Mimi na wewe tuwe wamoja. Kwa jina la Yesu.
Amen.
Baba, ninaomba neema yako iwatunze watoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako iwatunze watu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usiwaache wala kuwapungukia. Onyesha mkono wako wa rehema kwao, in Jesus name. Amen.
Amen.
Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako.
Asante
kwa baraka ya neno lako. Nimeongezeka mimi na kufanikiwa sana. Umenitenda mema.
Kwa neno lako.
Leo hii katika jina la Yesu.
Baraka yako.
Ya ibada ya siku ya leo.
Haitaniacha.
Nitafanikiwa na kubarikiwa. Sema, kila mshale uliolengwa kurushwa kwangu kwenye wiki hii ya mwisho umezimwa.
Mimi ni mbarikiwa.
Na imani yangu iko intact. Kuzuia kila mshale.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.